Yeah. Essential love waits.
Nadana kulinzango no wangi.
Yeah, you know what it is. It's anyone's start. And you and I kill you.
Akwana bingi bia kole denze netu ya namze nembi sana. Akana yeto sima mkwano. Oh baby. Ulichimunze nesi kukisangu mikiriza kwa yitiriza. Nabi kanko ye mkwano.
Otuka no chicha.
Ulichimunze nesi kukisa.
Yeah.
Ebizibu vyo nempuliniza.
Sembu chula viva kuntogo ya mutima. Deno kuko mvundo kuetaga kusula. The same true love munse chari yonyinje vya mpuna. Ria sigala munovo na movie kuba mwana. Vili try do kulaga. Tinkuwa gala vya dela nemiela kujo jintabula. Mkutuala auto kambo mfobuli loko toya gala wengu. Mkutuala pusite mucholo sina nera ka wengu. Mkukulira Nokia. Mkukulira Black Berry. Mkukulira Spazio. Mkukulira Mercedes. Mkukulira Mowino kuhia majato ya gala. Oyagala vya kera kumacha kusokola njala na kulia nani ya kuloga. Tafulu wetaka kulaba msao ne mama fina ya kusobola. Really feel the funny gambling ku describing but for lack of a better word to manjo ya gala.
Mukwano wera ba.